re tlo go tabogela jalo mo sekhutlhwanang se le sa rona sa Qhoma ka Kasi, mme mo letsheng la gompieno re tlo go tabogela ka ko Phitshane. Re na le jalo le Onkemetse. Hello Onkemetse.
Onkemetse.
Hello,
hello, hello, Lebo and Mr. Nick. Ish, and I don't want to be this nice young. Who can I put you on? Hello, Lebo. How are you, Dalise?
I'm not well.
Nice.
We get a man and twice over Tatamon. We get a room. Okay, but ka bukutsane ga re simolla puisano ya rona o ka re lotlhagela big nyana ka wena gore ga re bua ka o Nkemetse re bua ka mang pele re tsena jalo mo motseng wa Phitsane.
Ha o bua le Nkemetse ke o Nkemetse makematau bo motseng wa Makgobistad.
Mhm.
Go letse teng mo ke tlaetse ba tsere gore setse ba dula teng mo motse wa Makgobistad ke motse e le gore ke sale o thomile ka di 1700 kwa. Mo bogotsing bo ga rre Sedilens motse wa Khumo.
Yes.
Yeah.
Yanong o bo kopana kae e le batho ba e le gore o tshele bone ebile le gore ke eng se e le go se monate thata ka kase gago?
So se monate ka kasi yaka ke gore like mo kasi mo motseng wa rona go monate ko rotlhe re itsene rotlhe re masika le rotlhe ga re dira ditiro re dira ka rotlhe re kopane.
Ga o itse gore leina Phitsane le tlholegile jang gore go feleletse go teke Phitsane?
Motse Phitsane bagolo ba rona ba tshimolotse ba dula ko motseng o mongwe ore ke ba re ke Phiring.
Okay.
E be ba tswa ko Phiring ba movela mo motseng ba o bitsang o re nno yana ke Makgobistad ba o bitsang Phitsane.
Oh, Makgobistad le Phitsane ke solo se le sose.
Ee, ke sose tse one.
Oh, is it you ntse ke le confused it all?
Oh, yeah.
Okay.
Then Makgobistad e be tla ka kgosi ya rona before ya ga before nna re motho wa Khumo. E ne le Makgobi.
Okay.
Mm-hmm.
Then Makgobi o e beng pa motseng ya Makgobistad e nna Makgobi pa motseng ya Stad e nna Makgobistad e lentse gotla go tsena rona bašwa dintsa tsa kase bere re a ke Lekgobi.
Oh, Lekgobi.
Yeah.
Jaanong motho ga a ka rialo fa gore wena tsela ya me gore keng se e le goreng motho a ka tswa le gore ga le bua ka tlhoba boroko ka kwa motseng o wa Phitsane segolo jang jaaka ke utlwa gore o na le lerato le le tseneletseng la motse wa lona ba ka kwa Phitsane. Tlhoba boroko ke eng ka ko nkgonne?
Tlhobaboroko mo go rona ke dintsi. Tlhobaboroko mo go rona re bapile le diterata tsa Botswana, so tshenyo e ntsi, boleruo, bodo tse dingwe tse dintsi, tsotse tse dintsi. Diruo e kare le yone e kare ke tlhobaboroko thata mo motseng.
Jaanong ke di what changes would you like to see ka ko Lekgobi? Beautiful changes, that is.
The changes. Ya ka ke bua gore like mo motseng wa Makgobistad ke batho ba e le goreng ke re kopane. Ke ka rata e le gore ke re ka bereka rotlhe yaka mo Makgobistad re nna le team ya bolo Warriors FC. E le gore ke e promotile promotetse ko motsepe
bana teng go tswaka kwa Lekgobi ka ko le go tswagela kha Lekgobi.
Ya re tshwere le bo ka bo Matshane ke player ya ntha mo Makgobistad mo tlhagala mo TV ka realo.
Oh yeah.
Oh, that's nice.
Ne ke santse ke re ke tla mo gore ba batho ba ba tlhagileng ka magetla ba e leng di-product tsa ka kwa Lekgobi ka ko Phitsane ka ko ke bomang gape ba bangwe ba e le goreng ba tlhagile ka magetla ka tswa e le gore ba mo pushong jalo ke bomang ka ko.
Ke tla simolola ka nna.
I love it.
Confidence.
Ke tla simolola ka nna. I think ha ke so mara go simolola ka age re le mo go yone. I think ke nna motho wa ntla like bo di chef ke motho wa ntla gore ke go teke chef mo Makgobistad. O le gore ke mba tsa ba itse ke le chef mo Makgobistad.
Mhm.
then le my late brother Polokotau. Then yeah, also in the Adira story sako Marikana, again Olo Ahubuaka, the man in green blanket.
Ke ga gona motho ga o go buiwa hela ka lena Poloko Tau ga gona motho o sa itseng gore ke manki le ka nna le lesego la go tsenela tirelo matshidiso ya gagwe maloba fa gana ya ka tlogetse fa tsile le
ka kwa le big boy moagi
o mokwepa
ya e ka re big ba bankinga le big boy ya e ka re big boy moagi ya e ka re le ne le gona le photographer elo erna lo mo ka tsa na marikene tiro ra mathate the picture gona le picture ngwe trend ya the man in green blanket a tshwere tsere tsogola right tiro ra mathate ke yana shot and picture e
nice one nice one go tswa ka ha pizza
go tswa ka pizza
It's a mile jalo go nna metsotso e le some le botlhano mo tsatsi la gompieno re buisana jalo le o nkemetse ke moagi wa ka fa motseng wa Pitsane re batla go etela Pitsane ga re botsa a Mahikeng FM e goroga sentle ka ko a ebile batho ba ka kwa Pitsane ba rata Mahikeng FM
ya goroga ita bontle gore ke ka si o itse ke nya kubeletsa ikokotlela sa go ikokotlela ka tsikokotlo ka kwa
love it ke ke motho o ke ratang go tsa male Mr Nicky ra go iketla ga ke tso gore a gare ka iketla ka ko le khobi a o tla tshwara sentle e bile a gona dungela tselo re ka di dira wa bona tselo gore di ka re tshesa monate
e nya tso diteng diteng ke motho a tsone re tla re tsa ibu
e tlhaga bontle thata
ka monate
ehe a re bua ka basha ba ka ko ka kwa Pitsane ka ko wena tsala yame ke basha ba bantseng jang ke basha ba ba itshwereng jang
basha mo khobisa tse ke basha ba maitse o marla go nale basha ba magre ba re la pangile tlhoka motho o tle mo tle mare ke ba tsala ba re ga re bua le bone ba bana re kopane thata le ba shoma khobisa ke ka jala ga ke ile ka tsholetsa gore gona le setlhopa sa FC Warriors ke ka go ka bona ka teng gore re kopane ka tota re kopane go kwala
gongwe motho a ka botsa jalo gore a ka botsa jalo gore gona le ditlhabololo tse le goreng le ka tswe le gore la di batla ka kwa a ditlhabololo tsone diteng re ka bua jalo ka bo service delivery jalo
yo ke tlhoba ba re kogotse tota ditlhabolo go a dio tsela ya rona a re na tsela makgobisa ta e leo ele ka bo yone e le one e na le metse le metsana a ke hetsa ke re service delivery tota ka kona a eyo
no ke tshepa jalo gore go tla
re tshepa tota go tla tokagala ntse go ya go pele.
All right. Unkemetse ne? Yeah, what a nice name. Ra le boga telephone ko ya gago. Ga go gona jalo go ka re fa you know the information that you gave us. Ka Pitsane le Khobi, Makgobi Stade. Ke nna ntse ke re Makgobi Stade e ka dinthentsa ka mo ragadisaneng ka kwa. Pitsane lone ke mantleng a re. Yana ke utlwa re Mr. Nicky re ya ngwanyanaka. O tshwaela ya no heta go bokhosisho le hali.
Yeah, o ita ntlo tla re heta go bomidi pia ntlo tla kwa.
Oh yeah. No, ke itumela gore batho ba ka ko ba rata radio man, ba rata station se thata. Ka ko tshwela mpele le tshegetseng station se o ntumedisetse bo ra makgobi ka ko na le sware ka ho. Ke na le sware ko. Yeah, no. Gore ke tla tla pizza ne. Ga motho a ka botsa pele re kgaogana le wena fa morafi wa lona ke morafi o welang mo tlase gaeng a ebile ga rona ya ka ke le mosimono wa motlhaping jaana ka bona basetsana ba teng ka koo ke ne ke re morafi o le goreng o teng ka koo re o fitlhela ka koo ke morafi ofe
ke barolong bo keng ke tholo ya
oh ke barolong bo barolong bo ra tholo janong a go anyalwa ka koo a manyalo
banyana
manyalo a tat
go anyalwa go anyadiwa
oh yeah no
ka banyana ra le bo babes
ne ke a go le bokana
e mme re mesteri every little chance you get go iba ka e banyana ha
nya ne ke batla go itse ke re tsotse le itse gore o itse gore motsemetse mengwe ga o etela ka go yone ke metse ntse njang me gompieno ne re tlhoma ka motse wa pizza ne re lebogile thata re ithutile jang ka motse
mara ke
sengwe
le ngwana le banyana ba bantle
mhm
a gona ka se ka entire flat you know so ke o tla koma jamantso
Ya, mogala ka le theko wa go tsama.
Ke a leboga mestani.
If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM Podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Saloago.